kweze mi na wewe dansi dede nyama za bebe kwe imuka tuzile nze nawe oh vibe checho cheza bebe hey I wanna see somebody vibing along muziki unasikika Dar es Salaam na Kongo. Hey, I wanna see somebody.